Yo, na kama tameke na washa, moto na pasha, ni wapi funzo. Nazidi kumasha, nipe na fasi, mune niweke nguzo. Lifunzo lipende kwa kasi, pungu tanyasa, swaze tunzo. Mjikoki, ikoki, mana kishuga ni matatizo. Na wiki na muza madingi, karele nyingi, jua misingi. Kufos kingi, fanya kweli, acha ushangingi. Najua mpingi, walofata, washakata ringi. Wezuwa kunyasa, swali tufata, mezuka mingi. Kwa mbao, ndo wakari, na dis, ndo ikashari. Kwa flows, na misari, kwa dos, kwa iari. Rekos, ndo ikabari, okafam, ya mashari, na mkai. Kwa tadari, nizito jabari Uzijitenge, kukuza wenge, ili wakali tujenge Kuna vilinge, ata vigenge, wanapopesha vitenge Wate tutenge, atuna vichenzi, tuluke basi na nyenge Atulopoke, tumajikoki, doga punguza mawenge
Wanaipenda tu, penda tu
Hip
hop Uye, ah Wanaitaka tu, taka tu
Hip hop
Uye, ah
Toka zamani mani papu inatamba
Hip hop
Toka zamani si atupende ushamba
Hip hop
Toka zamani mani papu inatamba
Hip hop
Toka zamani si atupende
ushamba Hip hop
Flomo nyingi kwenye kipaza tunawaficha tu Acheni makuzi ni wanafunzi tabaki teacher tu Nenda peruzi kwenye chambuzi tumezimicha tu Tuna maneno mikazo mingi na mtaipenda tu
Na wakirisha, nazirudisha, mweza kubisha, bisha Tunaludisha, tunapandisha, tunasafisha, kisha Tunamasisha, tunafundisha, tunazipukutisha Kuna makolo, wana tufolo, wana tukolo, fisha
Ila kibishi, bishi, bazi na kuna kukishi, kishi Awa tutishi, tisho, zade nafanya li twishi, twishi Kwaza kivipi, vipi, kuna napeleza kwishi, kwishi Shakula shada, sio ni mada, ituwa na switchi, switchi Domane na pita kivyangu, nipeki pata niloshe wanangu Hakuna kuwaza kama kukaza, hapa mikazo kimangu Kipini kifaza, nimezijaza, paka kufika kibangu Nimejibanda, subiri kwanza, kwa jani loshe wanangu
Wanaipenda tu, penda tu
Hip hop
Uye, ah Wanaitaka tu, taka tu
Hip hop
Uye, ah
Toka zamani mani papu inatamba
Hip hop
Toka zamani si atupende ushamba
Hip hop
Toka zamani mani papu inatamba
Hip hop
Toka zamani si atupende
ushamba
Hip hop Hip hop Hip hop Hip hop